Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakira be hedi be jamwali modo de ngoni e bete altinere sappo jeddi lewru octobre hitande 2022 yamde jena yottake wuro nukobe wuro sirhele duwansa Ousmane Nyalou buddo kabaru jido Mamadou Ouattara to buggi jande to bato hakkunde gollobe leydi meden di fuddam beta ko ohli balde joyi gollobe joddata kaltida darta hono tidal bangal multireji golle hebenirte jogolam nyalum adne kejanaado sawru raner do woni ko be biyata kanna blanca yambinama le cakide yontere de do bamako do bibbe mali joggi be tidal jile ndarti pabe fa keba golle to yoro soto nawtoro gol posongaaji le gese anawar dabaaji dunken ande ndarti remobe nawtoro posongaaji jamiraade ngattana hakkilo du no ngattirta don yo di woni sembe kabaru gidi beta ko bismillah modon hedal studio tamani bato hakkunde bibbe leydi ndi fuddan beta ko o leyno ko CICB do Sicily kaldidal hakkunde bibbe leydi Mali dun wawi wadde fa jam wada hakkunde himbe e beydugol ke bal leydi ndi e wi ministere kumuninde golle himbe temel njoyon yobe le bal syndicat ngaji conseil national de patronat bureau international du travail kawrate o botu pawi do kabaru golle fa beydure ne fam ke nan sita sidibe
ngal kortan ana fawi do tobbe tati mawde go'o mudun hokkude sendigam e fu hala didbel mudun yamurde gollo fu yaade murtare golle tatbel mudun jantude hakkunde bibbe leedini fu fortare kabar politikaku e jobidi gollobe government ngal kortal wattengal le ndeyontere naton sabe hunjude torlaji mawdi bibbe leedini wolle mudun handendi hunde fu nati sabe wordude titalla le leedi malni e lafi kawrel fortade habnade hajjeji mu en ga e jobidi hala mudun halten le ngal kortal ngal dungo holliti ministere humnin kabar golla le leedini ceggal mudun o bawtu ku tewta yo signunde talkuru ku fawidu diam e deejere lewi lam goblam hakkunde region o bawtu ana wade le watti mo sendigan gollob ku heewi ana meeli fiide dabireji wada murtare golle do woni ministere humninde kabaru challal ke ministere humni kabaru jande murtare golle wadana le watti jabbido hawrti e bamde ecole muslim e lam sigasu kay holliti jabe nade le classi dino
wombe e bale sendika ngaji koliti wide njida o lato botu boloni tan o mo hani e lata da yima be jonde kaltidal do chayu himbe futawe ngatta hen koyde mo ben kaltida kolita ko hani wadede fa dida laji bangal njoddiji kebene jogala ngurdam gollobe du beida yarude yeso Isa Bengali woni secrétaire administratif INTM kede ko bidaraman may gadu faccitango alisise
minen ka miɗen miilile oɗo jooɗa haala dabereji waran fiye le hem garoji laatade sababu huncande hoore tordaji ɗi yimɓel golloɓe le leydi Mali ndi woni le muɗum min taƴori ɗum saabi somin ƴeewi sisiliŋaji ɗi haala muɗum warta haalede le oɗo batu sikka fuu wala hem so yimɓe ɓe fuu watti hem koyɗe muɗum ɓe jaɓi ɓamude anniyaji lobbi garoji fa wayte waɗe sariya ɗum waram yaltinde leyndi le tiɗɗal fa heewi ko woni le muɗum fa yetto yimɓel gonduɓe goldude le hemɓe miile homo fuu le ngol ɗoɗatol windi saabi ngurdan leyndi haala muɗum wondi haalede ni so wona ni ɗum huncana hoore sikka fuu wala hen jam ko tewtete le leyndi ko a bada heɓataki sa yeehi syndicat amen o jaɓiyaade le batu o wona fa huncana hoore keɓe muɗum kañum tan ga fa huncana hoore keɓe golloɓe fuu gomɓe le leydi Mali ndi
sakiraɓe ɗotoɓe andon ɗi kabaruji fo ɗo mbawi heɓlude dow ɓembe ande ɗe ɗo helle amen facebook kaña compte twitter fay goto pad heedine sera demal ngure ha walu e ngurdam fu beida yarinede yeso dum wonno Sicily nyaloma ke yanado nyamdu mo ita Mali yambini kenya do bamako do e wi Ibrahima Bouare njubinowo golleji fedde noddirtende Union Internationale de Travail de l'Alimentation de l'Agriculture de l'Hôtellerie Restauration wayli tingol kulantere yoje le crédituji meden ana wawi timmininde tidal ngure wadde du fa sukabe jokkobe ujunaji keba golle kedde ko wi Kumba Finke tado facitango sita sitebe
cette année on a voulu mettre l'accent
le hitane hikare me janti do kabaru izini ngaji sabme anti handen mali ana lafa izini ngaji ku welta nyamiriji wadan kulleji nyametedi so ƴewi mali ana jogi ku yata millionaji sappo kulleji remetedi du ana nato sabe handen enen pe enen wa welta di kulleji remetedi yalla sugabe jokolben an heba gollal to soranta ko e mu en fotade faaba ko bibbe leedni bangal kulleji nyametedi wartine jukkugoji di bama fawade leedi malni sonita en jogino izini ngaji ko mu ndirten kulleji meɗen ñameteɗi ɗum narton saabi noon honcin torraji mawɗi nde ɓiɓɓe leydi ndin ɗum so waɗama malpe haaji muɗum dartakon nde kulleji ɗiwanɗi ceggan leydi ene han dokkodirde juuɗe feete hen ɗi golleji ko fawide kabaru weltigon ñamiriji.
Teddingol sawru raneru ko ɓe noddirta Cannes Blanche e daranade fa yimɓe ɓiɓɓe mali ɓe ngala jiile keɓa golle ɗum wonno tiɗallaji mawɗi ɗi fedde wumɓe mali jogi ɓe kolliti ɗum asaweere ƴaɓɓene nde ley yambingol ñalawma aduna keƴƴanaɗo Cannes Blanche Hadi Bari woni hoorejo fedde ɓiɓɓe mali ɓe ngala jiile keɗe ko wi Aboubacry Ag Mohammedine yatara du fajadango Ali Cissé.
Sawru daneru mo bumɓe jogi ko heewi e yimɓel gomɓe ɗo ɗati ɗi fuu wotti teddinde ɗum. Ɗum saabi somi ɓami anniya yambinde oɗon ñalawma ɗe humpintinde jamarde kumpa nafa ko woni jogogol ɓeɗo yimɓe golɗo sawru ɗo ɗati ɗi. Yimɓel looƴaɓele leydi ana tiiɗe juuɗe mu'en sanne heɓude ko golla. Tiɗɗalla bangal rafi heɓugol maɓɓe golle o to yimɓe ɓe jaati irrotata fon. Ɗiɗowal muɗum du dewte ɗe ngana gollirteɗe le leydi. Ɗum saabi somiɗe narda jamarde fuu waɗa imma daraji ɗiɓi mbawi yalla ɓeɗo yimɓelle ana heɓa hakke muɗum ko woni hokkede ko golla kaen heɓude no wurda.
Cenjari to yorosoto maroɓe kolliti wiide ko ɓoyti dabaji muɓɓen e ko laati sababu fa ñawuji kewɗi nanga dabaji yo nawtoragol remoɓe posongaji. Ɗi posongaji nawtorteɗi fa mbara huɗo ley gese ana bonna ha walu. Dunken ande darti e remoɓe nawtoro posongaji jamiraɗi gattiraɗum du e hakkillo. Anni ko Ali Haydara keƴaɗo amen gonɗo to yorosoto heɓini hen dow faccitango sita Sidy Bé Ali Cissé.
Poson ko warta huɗo ana hewtina dabaji ɗin torraji mawɗi ɗum ko holliti Abdoulaye Goyta kanyo amiru fedde humnine maral dabaji yoroso.
So a watti poson ko warta huɗo le gesa maɗa ɗum waɗi balɗe ɗiɗi kammu toɓayi daba wari ñami ɗum omo wawi wadde lebbi fa heewi tawa kutteje muɗum fuɗɗaka matede ɗo cellal makko. So ndungu wartoyi no dabaji ɗi hani fayidene a tawan kanko ka ko pooƴowo.
Abel Sankari kanyo ingénieur tufoɓe dabaji kaydu holliti posoniji waranɗi huɗo ana hewtina dabaji torraji mawɗi.
Poson ko warta huɗoji ɗi ko moƴƴana fewi cellal dabaji ɗi saabi so wayri daba ka ñami ɗum no wotere kutteje muɗum mateteɗo cellal makko.
Posoniji waranɗi huɗo ana yamira le leydi malni ga ɗu e tawede fuu yimɓe andunɓe kabaru ladde hollititɗi jogi torraji ɓeɗe tewtira gollirɓe ɗi posoniji watta haqqile no ɗi gollirte. Abdou Koulibaly kanyo hoorejo fedde noddirtene office de production des végétaux.
Nokku fuu to demal watte to poson ɓooyi wattede no ɓooyiroye fuu hunde fuu ko wawi tawede le ladde le oɗo nokku majjam. Minen ka miɗe mbajo demoɓe motta ko ɓe nawtirto posonaji mbaroji huɗoji ɗi ko ɓe immoɓe jottomin fami kanna ɓe ɗatol ngol ɓe kani jokkude.
Ɗum ko Ali Haydara heɓini studio tamani ƴuwde yoroso.
Ko ɓuri sukaɓe jokkolɓe temedoromɓe duuɓi sappo e joyi yaade capantati e joyi ɓe région Kulikoro kawri aljimare ƴaɓɓene nde ñalawma humpitingol dow kabaru yangoji gatteɗi dow ɓiɓɓe adama ene haɓugol e yurko yurkoji. O ñalawma mo tuyndi hunciani hoore fanda muɗum yo yalla daranade yalla ɓe sukaɓe ana kaɓo e ɗi golleji ɓe joini fedde dow bembe ande nde yalla ɓe sukaɓe jokkolɓe ana kaɓo fa gasa e ɗi golleji bonɗi. AMDS e pinid balliɓe ley o immadara. Kabaru ballon piɗe le runde Afrique nde joli ba ac kañum CR Belouz Dada d'Algérie tappi ɗum heɓi bingaji ɗiɗi kamɓe ɓe keɓai fay goto dow piɗe ballon ɓe noddirta Ligue des Champions. Noddirteɓe le Rouge de Bamako ɓe ɗone en jaltinama fay e tawede match arandejo nden kamɓe gañunoɓe keɓi bingaji ɗiɗi ɓen goto. AS Real Bamako kañum heɓi yaade yeso coupe CAF caggal ko ronkidiri e Heart of Oak Accra. No ali nden match arandejo nden ɓe tappinoɓe leydi Ghana ɓe gattino tati ɓen fayi goto. Laguine darti e Franci wara walla ɗum fa darano ndenagu kerol mun e Malina Parine jaɓi jaɓe ke wiide waran wallude ɓe na hono durnogaji e bembe ande kollitiri no ɗum le yontere ƴaɓɓene nde hono ɗum wari Ali Cissé.
Wiide min garan fa min gaɗa noddago fewde e leydi France na leyɗe goɗɗe fa wara faabo min huncande hoore ndenagu le keri gonɗi hakkunde amen e leydi Mali kay halde ko yiɗi tannu. Non hollitiri wiide ministre kumaniɗo kabaruji hakkunde leydi Guinée kay e leyɗe sella Mori Sanda Kouyaté. O wi ɗum yeeso ambassadeur leydi France kay keƴaɓe fedde Union Européenne fa heewi le leydi Guinée to. Le wi oɗo hoorejo kumaniɗo kabaruji hakkunde leydi Guinée kay e leyɗe sella ɗiɗo haalaji peneji gonduɗi yiltede jeedi anniya mudum woni yoppude yimbe be milde ko wana ngonga tiagal mako kanko ambassadeur leu de France ngondo Guinée kanyudu holiti wiide dido kabaruji ka wana ngonga dum hala mudum wala hakkune amen fei minka dum juhi kam sanne yide odo kabaru ana yiltodo beme ande de non holiti wiide Marc Fombostier ambassadeur leu de France yontere bettinde nantinobe kabaruji leydi Mali beydade e be sella be holcino wiide leydi France wi ana landini faabade kanan ko be leydi Guinée fa huncana hore denagu leydi mu endi lewi mabbe leydi Guinée nardi France faabo dum yellana heba habure gube jihadin kobe gombe le leydi Malindi
jone njottege hello ngomi noddirda a retro acti dum wonno wartude do kabaruji ngadde le yontere jabbene bismillah makassen sita sidibe
jan wali Ousmane Nyali Boli en futtran handen bete o kabaru metto sanne hebaado le yontere nde civil en yimbe sappo le karu yentudo do bom iraado do lawol hakkune badjangara e seware jama ko heewi dum masimbinama le wi communique holitaado to lamun kobe o kar yu bom ko non ana fawi koru tiagal mudun sharia attirsedo avant projet ko fawi do suudu sharia mawnunu dum ko faccintinta 4e republique kaindo hala mudun wadama ngenden talata jabbine o sharia keso ana janta do tobbe temedere e chafande jene e joyi ko holitata talatarande to lamunke lam hakkone rejo kulleji ko heewi wi'itama le suudu sere kesunu misali mudun yo juddunde cuudi deputen didi ciagal mudun ittude woni ko entité cour de justice do woni suudu humunin kabarta de kite faataade ko conseil national de collectivité do won ko humini kabaru lamorde leedinde ngal golal fodama le lebbe tati to bibbe leedni fu edda mudun ciagal mudun nyaali boli kebaru kessa heba don yo juddunde yimbe gollobe le fedde noddirtene autorité indépendante de gestion des élections mais yaa e be sappo joyi golloobe le fed de gouvernement pelle politique et pelle société civile degré joyine ko be yimbe du holitama adarbar jabbine sappo de lewru octobre fesu yimbe pelle société civile kay holliti welti ken sanne le ciuba gon be yimbe le pelle parti politique ko heewi jabbine dun
sakirabe andon do kadu de kabaru ji handen kadi fu do mbahi budo 3w.studio.tamani.org nodu fakiti nodu do bay nodu de numero via mo 37320 en kedde hela do e seda yewtere kalen hala hawande wana jukkininde wassalam acce buita ge hebede le leedi meden di le dubbi cakiti didi ko sabbe bin dun yo sabbe tajgol ledde e bongol ay dum wonno ko kambe gollobe golle mudun kabe e koltiwi do hono kambe sottobe acce be mbi wattu gonne joni ka wala fu ko be ndesuri no andimbe kabar hawalu koltiwi de dun an way wadde kutteji do bibbe adama en do hawalu fa be direde ne famu e do nde yewtere men biata parlonde l'environnement kalen hala hawalu anni ko fatia tara hebiniye do facitango alisise
accede tiddala fuddi matere hebugol mudule lumoji di ana heba lebi jom ko dun tayka seedu kante jeyo dacce lumo mongo bamako do holiti wiide idun jogani kutteje mawde edo kebe mako
vraiment ya kalo flade
to woni lebi didi handen mi hebe tacce tiddi sanne de hebe takke jatti lumoji aranno meda soda kilo goto bu noga ga hannen do ana cotta hannen fa malle hemere macce fadi jetti ngabugol chogo torde amen sanne sabu hunde fu mi hebe takkasen so kilam e warti so be tabe ga tacce be wi
tacugol leɗɗe ɗe no heɓira fuu sabimbine oɗo kabaru non holitiri wiide yogayɓe ɗacce woni golle mu'en le laamu segu le wimaɓe taccude leɗɗe ɗe fa ƴaɓɓito ana wondi bonnude gollal ngal Aliou Diarra gollowɗum
leɗɗe ɗen timmi hannden ɗo saabi somi wawa fe moƴƴinde ɗacce aran noon meɗe wawi moƴƴinde ko yaata tonngaji nayyi ma tonngaji joyi le yontere wootere nga hannden feeli jonte ɗiɗi mi wawa moƴƴinde tone goto kasin
taccugol leɗɗe ɗe no heɓira fuu kutteje muɗum kañum kana wondi matede le région aji saha leydi non holitiri wiide Sibiri Diallo goto emo ɗacce muƴƴingol muɗum woni golle muɗum naratu
folofolo angome yiriña
hannden keme mettama fa wala seedan jikka amen jaat ana da'a bonde saabi hunde ko noddirte ɗacce leɗɗe ko muƴƴinirte ɗon yiyatake kasin le laddedi aran noon leɗɗe ko muƴƴinirte ɗacce ana heɓe tatteji fuu noon junngo cottoɓen ko heewi amen hannden ana miili wadde golleji yogadi darnagal gollal
so a yeehi taccugol leɗɗe ɗe no heɓira fuu golle muɗum ana wondi jokkitede fa hannde fuu saabi ko yimɓeɓe kañumen hoore ɓeydade kanankoɓɓe ngala anniya ni reynde ladde neno non holitiri wiide dunke andanɗo kabaruji ɓiliɗe hawalu Adama Sambou Sissoko
ya des exploitants qui quittent
Bamako
golle amen be yogabe e mu'en ana yalta genni bamako yaha fa nukuje yogado sabe tewtugon ledde taccetede so yettikeni laddeji di bele soppal ledde de tawde yamiraka jaati to laamu wondo ton so ni duure accaka mi waddan torra mawdo le laddeji meden en hani famunde cukale meden go wi wala sifa ledde fu hongo han taccede sabe yogabe hitane fu soppan ladde ne itta gese kese ma soppal ledde mu'inirra kulleji yogadi ma ledde defirtede
du bois de chof
imma daraji dimin gadi yottare gollirdi oje forêt fa danko haltani mem do hen fu wala ko lati datche ye hunde kasin dinane sanni darde mudum ana momni sanni le ngurdam bibbe adama en do min kaddata le nyalom hande o e magazine amen kale hala hawalu mo fati yatara landini min jie ko yontere warore